kabaruji meden le rezo ngaji yingo wongo kabaruji le rezo ngaji di ketine kabaruji di altiner fuf do sijo tamani
gani kante to goggi jande fandu hala mamadou samsi ko jomnyali sakram hebi witure en kajol nangi ton ngaji jetti nyamduji bundi commune fu le commune fu yo mbeerno kosam mayones e ko nande mun en en jahan dun le galure buude boodi ben do garade famu du gacci sigeji ben bomi finatwa fulbe di ngon sembe kawo jama hande bismillah sakram to kajol ton le commune si ben la musicaso tayka munya wada na huncana hore sande ben fewde e nyamduji ben wada ma nyande asore jetti otto dum ben ton ngaji jetti produit ngaji ndangama le boutigaji commune furu kedon fastan usmanial buli alsisi
o imadar ana fawi do golleji ngatteedi wawto fu yewtugol bankal cellal ko watta le services ngaji wuturu ner en le cercle kajolo yewtugol ngattengol le libitatifu dabiri ko yewna haraje wuturu ner en kajolo
golle horongoji amen mi ngadi yaltugol gol mi jeeyi mudum le boutigaji fa tole lumoji yogaji tom mi kawre odo mayonnaise mo wakati mudum yabbi ko boyi mayonnaise o dati mudum timmi ila lewru fevre bettindu sarti keso mo be ngadi so be takki hen o ana holita e do mudum wiide ko mo waawi nyaamede fa hitaano 2027
e wi nyaamobe min kawrele onoko gol nangugol ana mo isanne e hakkilo mabbe nyaamgol kulle bonde ana waawi wadinde himbe cadele bankal cellal sumayle danyogo neddo no o goto
en produit
a nyamdu mo wakati kolta do wiidan han nyaamere jabbi nyamde dum ana waawi yottinde bibbe adama en chadale bangal cellal idum waawi yottinde be dum si titalaji fu
feud e majjon david kojo horje wuduru ner en ana wada no dango feud e julabe kany e nyaamobe fu e de wattande dun hakkille
ce que je peux dire
min ka ko baawmi haltande julabe ni woni be anda ko be woni be choodirta kaaki mabbe be tinnorbe keddo eli ko sel yawi mi de ngada dum fu yalla himbe an heba
à la population
service wuturner en anani jokinende di imadaraje yowtongoji le gelle godde cercle o dow fanda renude nyamobe e daranare cellal himbe won ko mamuru useni bari hebini sijo tamani jude kajulu
to koroton no ben yambinama altiner handi sappo utto nyaloma runde afrique humdinde kubeje ben e yirewere dum wadama yeso jokodi do bo prefet o mamadou koulibaly ben le yambere nde micitinama nafakaaji kubeje le yirewere e gondal ben hakunde lam o e kanye jamare nde to bankas to nul tama wiide ben hebude ledde jorde o do wattu ben ndungu wana fe hunde newide sabi kinibe golle mudum fufule gese ngoni wakat juno denno habere ledde joni yu temdere tabi debe sappu ben temdere debe sappu dina temdere wattu leru juin ko buri hebde dun de njora fe no haniri to gawo ton ele balde didi radioji kewde ngadi yewtereji do gondal e hotogol jam yu bangal projet sigida herma berna mo search for ko bon grande kanye urtele kanye dun cooperation belge au développement joni en jahan moyti bedorade famu ben do segeji bumi tawangal fulbe ben ngundude majjude sede sede kedon bangal mudun usman koita andan do fitata to moti ton
bomal segejiyo bomal non gal rimbe bomata sukabe fulbe hayebe kollobe cille wonki man wuri kosam etew cald amen baggidi kambe waddi odo hakkile le bomangal nenno bomangal cagal mudum nyagure natile hen be fulbe non ebe nyago pullo ebe nyago jandu ebe nyago nyenyo ebe nyago kala ko lati hande do gonden do bomangal gal yari cagal kamari fudube be nayi ko rewde ma fusami ko heddi he seeda ko wabbe nyeminali jokkitaki fitna wari beedima hen be fulbe nyoppi hono gure 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 debe ngone mudu nen yime mila moti tan hono segey bamugo tan wono wana mawbe be ngari e timmude sugabe hebbe naata hen sabi wondo fulbe yagirto hen seeda pullo nyagoto hono mudu pullo be jagiro bomangal an wonde e majjude
do en netti mo takabaru amen kiredu jahande di on jaram heedade yo en kirejo